Let me do the unthinkable. Iba, baby, you go that way.
Mr. Lover, eh.
Una dai mini chagua. Mina dai mini chagua.
A main switch production.
Kama ungekuwa kidonda moyoni mwangu, ningejiacha na maumivu. Sikupendi juu ya maumivu, ni vile wafanya nisikie. Na kabla jua litue nataka ujue, wewe ndiye asali wa moyo wangu. Wacha nikuoe uwe wangu, maisha milele mimi nawe. Napata munda pata nikikuona, kila time kila time nikikuona. Napata munda pata nikikuona, kila time kila time nikikuona. Wajua wewe ndiye malaika wangu, sitaki mavizi wakuone. Natembea na wewe mpaka mwisho, ficha mabawa wasikuone.
Wajua wewe ndo malaika wangu, sitaki madui wakuone. Natembea nawe mpaka mwisho, fiji no pembe wasonone.
Let me do the unthinkable, unthinkable. Nikuoe uwe wangu daily baby. Ima baby you portable, you portable. Niku baby kila siku daily baby. Let me do the unthinkable, unthinkable. Nikuoe uwe wangu daily baby. Ima baby you portable, you portable. Niku baby kila siku daily baby.
Wasusimilize moyo kaupiga dana dana, wapambe usiwasikilize. Eti mimi nawe tujandana, tupendane wajiulize. Eti lini tutachana, roho tuwaumize. Jiani tukiongozana, basi nikisimba ayama, edima unanipatia, basi ma ayama, edima na kunangania. Nyuma ulivojaza nyama nyama, lojicho kungu na nitega. Na uwa msambwanda ukinama, asa ukifunga kanga rubega. Unavyo kata unante kenya, kiuno gongo kiuno kenya. Saini kama nyanya unavyo menya, ongeza manjonjo nipetena.
Wajua wewe ndiye malaika wangu, staki mafisi wakuone. Tatembea na wewe baka mwisho, ficha mabawa wasi kuone.
Wajua wewe ndo malaika wangu, staki matui wakuone. Tatembea nawe baka mwisho, fiji no pembe wasonone. Wapambe usiwasikilize, eti mimi nawe tujendana. Tupendane wajiulize, eti lini tutachana. Roho tuwaumize, jiani tukiongozana. Basi nikisimba, ayama, bedima, unanipatia. Basi ma, ayama, bedima.
Minadai nimechagua, minadai nimechagua. Unadai unakagua yako yako yako.
Unadhani na wararua, eti nakata funua. Kujifanya labai tunamjua alo.